Big man Kwaomini. Yeah.
Big man Kwaomini jitu. Niki reminisce kwa na jisifu. Wako cut from cloth iko see through. Nona weakness yao wanga wivu. Sona ban bridge yao na chajivu. Back to back hits, melodies, raps, number one on your list. No apologies, facts, I'm back on my shit. Niki take break, unaona vile game ina ni miss. Nani aneza bragi design bila kuexaggerate. Zao tu ni rhymes, najua hawa relate. Hakuna ule ana keep up na ipes. Just keep in mind, hakunanga debate. Ya bidi na time ni na dedicate. Slim lakini my account heavyweight. Ukini meet na kanga na levitate. Medicate alafu na meditate. Mi bado wana ni rank. Hewa safi malinaji ficha. Usisahau mitani za kipunk. Unatakaje bana yoni peti cash. Usione rapa ijazi bank. Price ya C-class kwa M-Pesa. Na sabufa ndani ya trunk. Kwanini time ikifika wale sema wanajiweza wezangi tokea. Wamini vile unapitwa nika umesimama. Uzea uwezangi ngojea. Natoka mahali mali upotea. Heshima lazima usiwai jikosea. Amini sikuwa na lala nilikuwa na lima. Ndo mana uwezangi compare. Ni mlango gani wa kitinga ukoshua siyezi fungu. Wana jina sukamu ni dea. Aunge nisikiza kama singe ifanya vile nilisema susha jionea. Kaniko kuna marashi kwa air. Ilaudi natupa sana nikana. Tangaza imati wapi na ichomea. Juni maksudi sitaji tetea. Shoot for maziwa ni kade la mea. Obichwa riseme ulikuwa milionea. Ovichwa kicheki ni kazi naongea. Kichwa ni heavy ju crown niko there. Sikuna break mina ingia kuprepare. Iki tutaiteka kuna mtu kupea. Na kuna lift ni stairs. Big man Kwaomini mini jitu. Money talks nani sanifu. Dojwe nani mabola. You should know people. Unatembea kila mali na kisu. Omba sikutane na pistol. Dojwe nani wakora. You should know people. Big man Kwaomini jitu.
Wame switch plans out, juni bitch moves. Kona hitman tak, kona pistol. Keep your distance, pal, we gon' get you. Tunapiga bishang town na mamchinku. Uki dis mau mau ni mavitus. Na kudunga skinny tan brown kama missus. Told you big man Kwaomini jitu. Mama told me keep that crown cause it fits you. I only perform when I want to. Shon kiri hasi on a contract ya corporate. These niggas wanna ride on your dick for some cloud. Do I watch and I can't say a prostate. Negative talks in it your may beach. Or mulo badon do a kokwa portrait. IQ high na philosophy ya BC. Sarakasi do ma Socrates. Been through a lot in my life. Feta kini tem ya mate ni fine. Nani discuss. Nani alisema kutafti watu imkate ni crime. Nani blame ni kiringa na mnantumia wasani ratchet ni sign. Kwenda. Ain't no such thing as halfway dope. Shin tell me ni perfect design. Squeezy kiona ni meshiba ni afya. Kuma afya ni kana lipo na rashia. Scotch finish tu ni mindo na crashia. Chanuka bros kwa kapita selasia. Been a nut case since defeat us. Lullaby song moms played me ether. First nickname man's call me the reaper. Shin wagwan better pass me the reaper. Slice a nigga up like pizza. Tell me if you know a rapper who can keep up. Keep it a buck, no let's keep it a meter. For Nicky ring only pick up Nikita. Kanaka sitaki sitaki. Simbo go gipiga kaki na tafis. Looks jali kani safi yo si safi. Long as niko na kitu attractive kwa packing. The streets love the heat so they copping it. I feel like a beast in an orphanage. Aiming is heat in your esophagus. Fuck what you think, I'm Clark Kent in Metropolis. How you gon' settle for average? The code has been cracked, I unraveled it. Crafted this gift to perfection, the art. Got your niggas doing the Kaepernick. I was OG before the IG. Walingi ya IG before the OG. Say IG, nikai kusaidi. Una hide ID, ukipost emojis. Now the bets are off. Unajipata matani. Ju hawombi mungu. Neza kwa mjinga according to you. But unajua nyani ya
yoni. Big man Kwaomini jitu. Money talks nani sanifu. Dojwe nani mabola.
Nani mabola.
You should know people. Unatembea kila mali na kisu. Omba sikutane na pistol. Dojwe nani wakora.
Nani wakora.
You should know people. Big man Kwaomini.
Respect, si negotiate. Utanipa na sita fadhale. Ula bina foreign, una nusa foreign. Wanajua mini nane. Ladies wanataka tattoo. By round two. Jitu, talk is cheap. Nas kwangi cheap. Time yangu male. Respect, si negotiate. Utanipa na sita fadhale. Ula bina foreign, una nusa foreign. Wanajua mini nane. Ladies wanataka tattoo. By round two. Jitu, talk is cheap. Nas kwangi cheap. Time yangu male.